Welcome to the fire department.
The seductive, what up?
Check my
Frisky, I'm sick.
Zamba, so.
Well, I'm calling a taco.
Alangi.
Olo to my taco.
Alangi.
Olo to my taco.
Alangi. Nga ukwani sa kunyanga nyama mi penda.
Taco ni taco.
Penda. No chibuku, no peace mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pochaya kaloshon ya my fantasy. Size don't matter, as long as inyanganya. Tandala I see it vis-a-vis baby vwambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkuka banana. Baby your booty, that's your superpower. Nga kufake kumukaka wakata kuma sawa. Feshi not sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, ndiye kuli voice.
Balange, tulange, filange.
Nga ukwani sa kunyanga nyama mipenda.
Tako ni tako.
Fonteli Puguni, Bando Panafika Kanongola Fukunyuka. Don't tease me about Novenda Bafinina. I burn like a fire, catch a fire, cool it to Tuma. Gatuaba Fueca Fueco, Queco Cabo, Queen Pibi, Elisango Seca Seco, Fila Waya, Wata Pili, La Banda Popole Seca, Gana Wamba Cucu, so a lagos when I take it, check it, Pepe, Quamba, Queen Penna, and Kalumba Feni, never buy Mille Bode Basini. Fonteli Sesha, Lady Lati, wanna marry me. Then you send a pomo for a post, Kabili, no type Yabakulu Muli, come up with a Kabili.
Olo ipisike mchitenge, isema expert timaona.
Tako ni tako.
Bena wakonda thick, bena ngo slimu, but inekaleza I don't mind.
Tako ni tako.
Ben, yeah, ben.
Inga kusali seku heaven. Tie mami bende paka upange na seven. Magai gai gelo muleke na vine. Nga tiafu na adiamfunuke monga malegen.
Tako ni tako.
Ivos visa kachinjapo. As long as vidi patupi pako. Tako ni tako. Uwauze na wanzako. Beauty iri kutako.
Tako ni tako.
Weza unkare na small. Tako no biki baby.
You should just know how to twerk it.
Twerk. Nakuziba chabe mo ijumbila. Uzao na bagai diwa wazambo kurwi. Nikuziba chemo inyanga nisila. Kweke, nishi kwa sila hapo. Wabati angani keki. Olo wakuse kati yako ni ya feki. So what?
Wela ukare na jako.
Wela.